West yule dada Chiaga ile toto ya mangi Penda rada mzwa kitonga kawa chune vitambi Samani hathi wa juju Penda vya juju Mtekenye moyo staki boro tekenye guu Mwanzo ni ndalon Kamiliki sana kwa baya chenga za Rashford Nimeshindwa miena retire Penda hathi unadhambi umeneacha sina do Ya mungu mengi nimeshindwa sasa mina go Mwanzo linchizia sebele miso mhami mbenene Kutishwa na yo yo we mhaya ngoja senene eh Good nigga Feso ya biba La 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 mbe wenza wana iba
Tukutane kiwanja Nikikosa majanga Anapenda do 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 Seleleko Ananifunga na meleko Seleleko Anamakozi na medeko
Toka mwanza likupenda mama la Lichuke rafiki yote liyesema how fly I used to keep it real, I never lie Lizi changa changa mapeni li mtoto mziru ngai Okay, minge dhani mepata kumbe mepatikana Kumbe mwenzangu for sale, tena umeshindikana Unakimbi sana, ulipima deni ila wama Unatanga danga mtani, unakujua sana Zile tantarira, tantarira Zanambia kumbole kona nzurura Zile tantarira, tantarira Zanambia kumbole kona nzurura
Ananifanya midanga Yeah. Tukutane kiwanja Nikikosa majanga Anapenda do 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 Seleleko Ananifunga na meleko Seleleko Anamakozi na medeko
Walitako shone sanda Aboro none babo baja Pubaya suwezi cheza miso beki Mama lo mibonge la winga weso keki Awo umefunga mizinga Kutekeo ni chome kete Kete mama mipia muni mambia yenge Yenge mama eko Niga feso ya biba Na la 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 kumbe wenzangu
Anafanya midanga Tukutane kiwanja Nikikosa majanga Anapenda do 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 do